Kanivuruga, kanichanganya sambare. Jina sitaji, ila nampenda penda sambare. Kifua kajazi,
huyo mtaka.
Natamani kudandia,
huyo mtaka.
Chumbani tukiingia,
huyo mtaka.
Mguu wa bandi,
huyo mtaka.
Watanivia
huyo mtaka,
naipenda tabia
huyo mtaka,
na mara yote nasinzia
huyo mtaka.
Manu, manu,
manu,
nafurahia manu.
Manu,
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 nafurahia manu.
Manu,
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 nafurahia manu.
Manu,
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 nafurahia manu.
Again. Na mengi sijasema, jinsi ananitekenya, anavyonipa mavema, usiku ananipa tena. Sa niwambie penzi tamu, akiniita wangu wangu. Lo, nimekupa ofa uje kwangu, na mkuta kachanwa miguu juu. Uko nyuma kajazia, natamani kudandia. La ukweli sobandia, ananipatiaga.
Natamani kuambia
huyo mtaka,
mashasti watanivia
huyo mtaka,
naipenda tabia
huyo mtaka.